Oh na 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 Imu
Baga baga
Unasituli Sipewi nafasi ya kuenjoy Ama sipati Tabu cha mapenzi sijelewa story Mie Ama nyota yangu siya kupendwa Ama mpole ndo unaniponza Nikijaribu kupenda pena Moyo wangu unapata vidonda Nifanye nini Moyo upate pumziko Niwe na amani Amani baki tu singo Moyo ushachoka viraka kushona shona Taili kila siku pancha vipi nitapona Na mini tulie Ipumzishe moyo Lada duniani hakuna fungu langu Ipumzishe moyo Lada nafosi mambo wajapanga mungu Ipumzishe moyo Au labda Shida kipato changu Ipumzishe moyo Visiwa bara wala visiwani Pezi mbona limenidodea Akhera sipo wala duniani Siwa kuzama wala kuolea Napenda kweli wala si pretendi Lakini nambulia ushenzi Pezi mkate mweza blue bendi Haisaidi kama upendwi upendwi Mapenzi mapenzi siwezi mi Mada Seke tu mimi Moyo ushachoka viraka kushona shona Taili kila siku pancha vipi nitapona Na mini tulie Ipumzishe moyo Sina amani kabisa Moyo nadunda kama unataka kutoka Ipumzishe moyo
Baga on the hit.